Nalem. Uthi lo mhla wadalelwa mina, hhayi wadalelwa yena. Wadalelwa mina to enjoy it, to enjoy it. I'm enjoying lo mhlaba bakithi, lo mhlaba ungowa Jehova nokugcwala kwawo izwe nabakhile enkundla. My God. Hey. Saka tsigitsa papa mse chicha. Tapa 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 tapa. Kutsa ngisane ngishayiso. Wow, it's our favorite radio station. It's your favorite radio station, Car Radio. We are together. You know, we always give you the best in gospel music and the good news of Jesus Christ. Ngelinga ngizowecela ngithi ngena ucule phezu kwalengo.
Nomhlaba ungo wakho nokugcwala kwakho.
Enjoy this in the same. Yes, it's a beautiful day, beautiful day. So sukulo mnandi ke sukuna namhlanje ke bakithi siyambingelela sinamkele bonke abasibukela lapha na ke ku Facebook. We say greetings in the mighty name of our Lord Jesus Christ. They sit in there, greeti. Neke imbodla ikati elikhulu bakithi ngiyalibona lapha lilunguza Facebook. Lomhla hayi uyibambile mbodla, uyibambile. Khombisa khona ukuthi umsakazi. Siphephela mdungwa nosimama ncene. Ukuthi umtshelile nosimama ukuthi useyintweni namhlanje.
No.
Kusho ukuthi ukuzwa ngomoya.
Ayo, kusho ukuthi umlandeli wakho baba usabona ukuthi ngalandeli ubaba wakhe wasefica usisi wakhe.
Oh my God, my God, we welcome you, Sma. Yeah, so osukuna namhlanje sikubingelele ntombi.
Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele.
Angazi nami i-microphone le kwenza ukuthi ubhekele yabo. Ngathi kunesimwana nje yabo. So manje yebo, yazi ngathi nje kuthiwe njena une-corona, mbalekele kakhulu ngendlela eyisimanga. Ungasisondeli nje eduze kwakhe ngoba uzokuthelela. Ngibona leyo nto.
Jehova baba njani?
Hawu, no, we are blessed.
Yes, ngiyabingelela ubaba, ngibingelela abalalela emakhaya nababukeli abasibukela ku-Facebook. Ngithi nje the Lord is good, a strong favor is phezu kwami.
Ah, no, that's wonderful. Sine favor strong this week. And sikhole ukuthi izoqhubeka ingapheli.
Hayi, ngeke iphele baba.
Izokwenza ukuthi izinto zenzeke.
Ayipheli baba, into kaNkulunkulu.
Ah, no, that's wonderful. Nango nomndayi laphana ke Rechi, siyakwelcome Rechi. Ndoda madoda. So osukule namhlanje ke God is good. Namhlanje I've got a guest yam namhlanje ke u Sindisiwe umntakandlela. Unalelinye igama?
Ngiyono baba.
Ah, no.
Oh, so there you
have a nickname.
Nickname, go Prudence.
Prudence, yes. Usindisiwe Prudence. Oh,
ngicabangile ngile baba, yebo baba.
Yeah, so we have now Seretwini. We are creative. Yes. So sukela namhlanje ke siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu asinikezele lolusuku, asihlelele ukuthi sikwazi ukuthi sibe nawo sukela namhlanje ke. Uyazi ke mangabe kukhona ke uSindisiwe ke sizokhuluma lezo zinto lezo ikamoya. As a person uNkulunkulu amsebenzisile ke wa eyintweni zikamoya. He has endure so many things. Not exactly ukuthi enjoy but endure, yabona leyo nto leyo. Wabhekana nezinto eziningi, kwadlula ezintweni eziningi ke until ukwazi kwaba ngalokhu ke. And then njengoba sesingene kwi-new era, ngifuna ukuthi usithathe ntombi uhlehle nathi ukuthi ke mhlawumbe uSindisiwe kafushane in 1 minute ungathini ubani uSindisiwe.
Okay baba, firstly ngingasho ngithi
ivoice yakhe iqonda.
Yes baba, sibabe seshilo ukuthi ngoSindisiwe ngakandlela, ngisindisiwe futhi njengegama lami.
Okay.
Ya baba, uSindisiwe nje umntana kaNkulunkulu, naye wayithunyelwe uJesu ngelinilango washunyelwe udokotela ubaba uMsomi benomama. Then I joined Imanza Incarnation Ministries. Ngangimncane kodwa ngingekhulumncane. But ke ngakholwa nje baba, kwamnandi ukukhonza uNkulunkulu. Because umusa ingane nje usaqala ukuthi okay kuyakholwa kumnandi. Hayi, along the way ngambona uNkulunkulu engisebenzisa endleleni. Don't kwakunezinto ngangayi-understand baba ezokadusha ukuthi kuningi engikubekezelelile uNkulunkulu esebenza ngami nginga-understand okunye ngiba kuma-spiritual warfares nezinto zokuprofesa ngingazazi kodwa as ngiqhubeka ngikholwa as uba bengisiza ila khona engayi-discover khona ukuthi oh Nkosi yami kanti nami kukhona engikhona emhlabeni no baba. Akazi ngoba kodwa ligama lokuthi ngumprofethi baba libe ngingalizwa kahle kodwa ngiyalisebenzisa ubaba melisho ngiyalivumela
ake ngisebenzisa noma lisebenziswa abantu
lisebenziswa abantu kodwa walisuke lisinde angazi kanjani kodwa nje yes baba ngagcina ke sengumprofethi ngagcina ngimisikhaleni all those things. So usidisiwe nje lo muntu wawo ngaseva in the ministry ngiphi eka bamdokotela yo ayikubaba uthenge 1 minute imina kusindisiwe yena loyo.
Hayi ngiyakubona ukuthi hayi so sekuvukile lo obusindisiwe umprofeti ngoba phela elesingisi kuthiwa a mouthpiece shuthi uphisa omlomo lo okhulumayo.
Yeah,
wow. Okay, tell us nakho usungene ekholweni then WPA kamamdokotela and also uyithola usukwazi ukubona izinto kumoya, uyithola usukwazi ukunqwamana nezinto engingakaze zabonwa abantu emhlabeni. Tell us ukuthi kwenzeka kanjani, into onayo ungakholwa noma into oyidiscover usukholwa, tell us ngalokho.
Okay, baba mengingase ngihlehle kancane. Okay, mengifike ebandleni baba I'm that kind of person angisho ukuthi mhlawumbe ngezi voice yaNkulunkulu ikhuluma ngelo muntu othi mefika endaweni kucaca ukuthi ukhona.
Okay,
so ngalesikhathi ngifike ebandleni ngamthanda umama ngathi hayi awuthenge umsizi ngalokho enginamandla okumsiza ngakho. So ila ngaqala khona ngamsiza ngangiyona iPA nganganothi gamele iPA lisukuthini o ababhera laba ngibaza bangibathole ngendlela ukuthi hawo kanti lokho engikwenzayo kuyilokhu but ngangithanda nje ukuthi ngimsize njengomuntu engangimthanda.
Khona istori engisithandayo ukuthi ungakangeni la esontweni kwaye kwaba nokubona ngiqala ukuhlangana nomama baba nesimo
ekekshal baba ngasengikhonza futhi ngasengikhonza baba cause ngasengithanda. I think ngangino 3 weeks ngiyinikelele baba kwasekwenzeka leso story leso futhi baba iyona nto baba eyangenza ngabona ukuthi yazini kule likhaya ngingahlala because baba indlela enahendlisha ngawo le yantu ninoma wena baba noma kakhulukazi cause nganginesithombe esingekho right ngoba umfundisi yabo. But after nihendishe le yanto ngathi ayazi basisi ngiyamthanda uyazi ubaba ngiyamthanda then ithwela khona ngathi azini angihlali because anifananga nabanye umfundisi nabo umfundisi ngiyoseyixoxa ngelinye ilanga leyo bazane ishiyeni lenga kanjalo.
Okay, izosalilenga kanjalo shuthi uzobuya ke next time asezoyiqedela.
Yeah baba, so ngimseza ngoba ngiyamthanda ngangithanda ismail sakhe yabo nje wesiningibuke sotheni ngithi yazi lo mama so siyangichaza ngempela uyangithanda. So ngamseza baba ngenzalo ngingekho ngcwele ake ngisho kanje lo baba ngingakabi lo mzayene kuthabona manje usongcwele angazi ukuthi bangcwele masekunjani but mina baba konke lokho kunye ukuthi ngiphile impilo obungcwele ngiyenzeni kungithele baba along the way angikaze nisho ukuthi qala ube msulwa ke before usondele eduze kwethu. So ngimsize kuma ngezinto engangimsiza ngaze ngengeze ngibale ngamagama and then how ngayibona ngempela engathi sengimsiza kuyona yonke into manje yabo sengibona sengeso sontweni engathi sikufanele ngimsize yabo. So nginga understand baba ukuthi ngenzani. I remember ukuthi nami baba ngangazazi ukuthi ngenzani mhlawumbe uthole ukuthi nabantu noma becommenta vele ukuthi wenzani yabo besho izinto abayishoyo besho amagama abawashoyo vele baba ngi-understand futhi anginandaba nabo yabo up until nje indlela ezilibihamba kwacaca ukuthi oh lokho ngikwenzayo amabhera oh kosamba uPA along the way ngacena misengene confidence sengizazi ukuthi ngenzani kuleli side bela ka spiritual khona ke ngiyafika lapha ngi eMonza Incarnation Ministries ngiyabona abantu baya prophet ngayithanda into ukuthi ngathi nga prophet but not kule level eyafika kuyona ngingathanda ukuthi nguJehova phakathi kweni but mina ayiqalanga kanjalo yavele ngabona la khona sengisengesikhaleni sengigula yabonga ingase understand ukukhona izinto ezenzakala kumina kwase ukuthi baba kukhona seduze kwami wayekwazi ukuthi angichazela ngiunderstandise nabantu bengase understand baba ubona ukuthi okay when I come to church it's like baba ngize endaweni engingamule engingamukelekile kuyona
yabo
or ngiza endaweni whereby engizoba yini ngizoba ibhayisikopo noma kuzobukiswa ngami ake ngisho kanjalo baba at the same time nangalesi khathi ufela kanjalo ukuthi yonke lento ngibonisa nabantu yabo yonke lento kodwa futhi at the same time wabona ukuthi lento futhi ingiqhatha nabantu at the same time because we azibona ukuthi you feel as if awufani nabanye abantu nje kuthi kujatshulwe esithubeni when you so feel a bad yabo ngiyakhumbula ukuthi kokuze kubhese into enikujatshula abantu bebona ingelo sibagxome because baba namanje if ngibukele ama video kudala itake ngathi ngingangazibona baba uyabona kubagxoma bayadansa bagcelile ngimoroast because ngiyabuka ukuthi bazoba egxumele into engekho labantu yabo in my mind ngibuka lento mina lebona abangayiboni ngiyakhumbula ngase baba nami singecela ukubona ingilosi yabo ngibone idansa zenzani but mina kwakubona baba kuyi opposite kube ngazi ukuthi content yabo nje abe dance bokuthi after that kwenzakalani so bangagcina singazi sesontweni ngizobukela o angiyona ingxenye yalento etholwe sontweni ofuthi baba lezi zinto ngiyibuka manje nje bese ngimdala baba ukuthi mina baba I felt as if noma ngathiwa kuya declare ukuthiwa nqakani umshado nqakani imizi it was like akuyona into yami asibaleke banqake oh so bafica ngelinyilanga yabo but now baba mase ngihleli sengiyayibuka manje ukuthi okay noma ngangingasho noma nganginganqaki but uNkulunkulu kukhona into ayeyenza ngaleso sikhathi
ngamanye amazwi kushuthi uNkulunkulu khona nawe ikunikeza khona usadlula kuleso simo.
Yes baba kukhona enginikeza khona ngisadlula kuleso simo noma sometimes baba uthola ukuthi isimo odlula kusona uyasibona ukuthi ngeke ngisasikwalifyisi kodwa asinginikezi lo nto ngokuthi ngaba nayo ngaleso sikhathi obe kunezinto mina ukube kuthiwa ngaba nazo ngaleso sikhathi amusho ukuthi ngaba ngisanazo.
Okay.
Yabo baba ngendlela izinto ezazenzakala ngakhona ngoba baba ngiyajabula kwami kwakuhu half yabo ngizophuma la nje ngimnandi ngijabulela ukuthi okay ngisontweni yabo kumnandi ongifice baba ngiphuma endlini obone ngihappy mingifike esontweni atmosphere isishintshile vele baba now
okay ngamanye amazwi ngena ngiyafuna ukuthi nginqamule ngenxa yesikhathi sethu ngifuna ukuthi ungene la ukuthi ke in other words wena you were a seer bo umuntu obonayo and also you umprophet ozwayo
yes
umprophet obonayo futhi ozwayo
yes
so ngamanye amazwi wena ukwazi ukubona izinto abantu abangayiboni ubona izinto eziyingozi ubona kakhulukazi ubone lezo zinto eziyingozi kubona
yes
ukubone futhi nalokho okuhle uNkulunkulu akuplanile for tell us about that
okay baba njengoba ubaba uchaza mina most of the time bengiyibona baba izinto ezinhle kodwa bese ngingafects ake ngisho kanjalo for now ukuze balale bangadidini bese ngingafects
usho ukuthi mawuthi bese ngingafect bengaact negatively
okay baba sengisho ukuthi angithi sabona ukuthi mangibone into embi nengekho right ngizogula same time but mina ngibona imali baba ngeke ngize ngibe nawo same time ngifuna ukusho kanti ibaba ayindlela nami engaze ngabe ngayilebela ngayo ngathi sho sangena umuntu obona izinto ezihle ngoba ngingayibona enhle kodwa ngeke izise kumina kodwa lembi ngingayibona sasuke ngiyibona babiya kusibanibani kodwa izogcina kumina yabo into ekanjalo so baba bengumprophet noma uNkulunkulu bengibeke kulelo khona
ngamanye amazwi when you are see when you see something kuna ma cost okubona enzakala impilweni yakho ngiyazi ukuthi there are so many people abathandayo ukubona njengoba nawo ubona abafisa ukuthi babe ne gift yakho but they don't know the price that you need to pray after usubonile
yes baba abantu bayathanda futhi angibanqabeli baba it's a good thing ngingasho kanjalo baba because kuyakukhulisa kunezinto eyisukayo kuwena. Mina ngiyakhumbula ukuthi ngalesikhathi ngiqala ukukholwa bengilomuntu onolaka. Yes, abantu bengibathanda, but kunezinto uNkulunkulu kwafanele yiphume kumina ukuze ngikwazi ukunqoba izimpi. Mhlawumpe kube kuthiwa ngaqhubeka lezo zinto ngahlala nazo baba kuzona, ngaba lo muntu onolaka onenhliziyo embi othanda ukuphinisela. I doubt ukuthi ngabe ngaphumela ngaphesheya. Wawungazi mababa with your heart, but eyami obe kuthiwa still yayingavumi khona la ngangeke ngize ngiphume khona.
Okay.
So baba ngingasho ukuthi uNkulunkulu unezindlela eziningi zokukhipha into kumuntu.
Okay.
So nami ngitshela ukuthi mhlawumpe nami uNkulunkulu kwakuyindlela baba ukuthi angiphrune ngalesimo engilisa kusona khozi kube kuthiwa ngempela nami ngangithi mangibona ingelosi nginqake ngivuye ngibe rich baba mhlawumbe ngaba ngisakhona but uNkulunkulu kulo journey, that is why ngithi mina umuntu mekuthanda kube umprofethi baba it's okay, akakuthande but aka understand ukuthi angeke kuze kube lula like every day, yona babendlela iyahambeka kodwa ayikho lula.
Yes, ngamanye amazwi ufuna ukubona, you pay the price for ukubona kunento yakhona.
Yeah baba, uyashawela ukuthi ubonile. Kodwa futhi ungasho ukuthi ngengcono ukuthi angibonanga, ngoba kungcono baba ukushaywa into oyibone nokushaywa into ungayibonanga. Khona into ekisho umkhulu wami athi ingcono inyoka mingabe kushayele wayibona ngoba uzoyibulala, kodwa usuzobona usugxiza igazi ngilonye inyoka, awuyazi ukuthi ihlezi ngakuphi sangaphinde kulume futhi again.
Futhi awuyazi inhloboni makuthiwa uyalashwa kufanele ukubhekane nalo poison.
Yes.
Awazi ukuthi upoison wasiphi isilwane.
Yes, okay. So yilokho kwakungenza iphinde ngimise.
Mhlawumbe mangase unginikeze nje i-highlight yento ongasoze wayikhohlwa othi le yenzeka, I will never forget this one.
Yo baba. Ziningi but recently khona lento uNkulunkulu angikhumbuze yona. Baba kabo unyawo lami lwaka right bese lune challenge.
Kodwa unyakaze so left.
Lwaka right baba. There is a thing some people see. Yes. Unyawo lami lwaka right baba lunginikeza challenge because ngagcina nginembobo ngaphansi. Ngiyakhumbula ukuthi bangalo langa uSathane wayengifake yabo la ekushisa khona, ngihamba phezu kwamalahle ngihamba phezu kweyipikile baba, la ngavuka khona umuzimba utubekile ngisha uma ungithinta kube ngazi ukuthi baba ngizwe ukuthi uthinta isikhumba esibhicikile. Leyo nto bengiyifila physically kodwa ngibe ngiyibone embonweni, kodwa ngizwe ukuthi le nto ngiyizwa physically, inyawo zami ziyavutha umzimba wami ungithinta, ngiyeza ukuthi ngathi ngiyabhucuka ngalesikhathi ungithinta.
Okay.
Yebo.
Okay.
So baba yona iyona nto leyo ngiyade ngise cha hayi ngangithi ngiyikhohliwe kodwa mse ngibuka kahle hey liyadi baba ngeke ngize ngiyikhohle because yazi angishana nembobo physically kuyona yonke into. Ngangithi mangimi isikhathi eside because namanje esoteni mhlawumbe semele ngijwayeze, I'm not used to ukuma manje ngeenyawo. Ngima kancane ngiphinde ngihlale phansi because I think ingqondo yami isikujwayele ukuhlala phansi because ngiyazi bengama unyawo lami liyagwaza, ngithi ngiyayibuka lembobo ngiyithandazele ngaze baba ngabona ukuthi ayikho lento. But last year khona baba lakhona ethi kulula. Yes, ngicabanga ukuthi ngiyakwedlula. Hawu ngase nje ngendlanga nje ngithi hawu awase ngibheke lembobo because ngase ngithi kufanele ngiyiqhwande ngikhiphe lento le egwazayo phakathi, manje ngithi hawu ayisekho. Yabo angazi namba bakwenzakalani, but ngine lento ethi unyaka wami odlule baba kwakuyunyaka wokurecover kuyona yonke into because baba ngiyakhumbula ukuthi bese ngifana nesalukazi ngisime ngiyakudokotela anginagazi ngidlo BP ubani amaphilisi kuthi hayi awunayo uyabo udloshuke amaphilisi ashukela hayi futhi awusenawo uyabo ukuthi nje yonke lento ibenzeke emzimbeni yami ukulala kwami kwaphazamiseka nje kokuyinto wabengekuze kungathi angifani nabantu ngathi ngizombi fele ngilale ebusuku nemabelele engathi fele nginibhadwe nonke lemhlabeni
ukuthi ulale emini ebusuku
nasebusuku baba emini kufanele ngilale but angena ba lo muntu othi hawe ma ngiyagula ngiyalala even though babekukhuleni kwami ngingakayi discover ukuthi ngumprofethi ngingakokhola bengingakuthandi babuthi mangabe ngigula ngilala because one angikuthandi babukudathukela yabo umuntu mese shame nje kumina babusuke ngilemazini rather mufika kumina ungenze ngibe strong ukuthi awuyazi right yabo into eyifana leso. So nakhona lekukholeni besimase ngishaya ngifisa ukuthi engathi ngingalala kodwa kube khona lento ethi mangilala ubani ozokwenza ukuthi uyabo mangilala ubani ozophelezela umama ngiyazini angiduduze ukuthi angihambe mini ngibe right ebusuku kulungile ngiyobagada but mangiyithola ichance yokulala emini ayi ngiyalala baba because now manje nje ngisakuthanda ukulala emini yes baba ngisakuthanda angifuni ukudlala ngabo.
Okay, thank you very much for that. Again, another highlight, a positive otinje, some this one I will never forget. It's a positive thing, although that was negative, but the positive thing that yes. I will never forget. What is it?
Okay, Baba, the positive thing, Baba, you want to look at Kulukulu along the way, Ubegasu, okay, no. You're gonna be a millionaire one day, you so sad. Yeah, but all those things, Baba, John, you should bring it to me and get it. Mong, Bugis, Monget, Engatsuzonism, Yabo. But Baba, now, saying I born is to Kulunkulu, I is a positive Zenzagala in Pilinium. So, Baba, the Kali, Baba, Zenzagala,
Morty Kali, Zenzagala, tell us, and go about Umla Lelotis or Buga and Jenga Manji. Agazi ukuthi yini le yenzakala.
Agazi ukuthi yini vele tenza la. Okay baba ngiyakhumbula ukuthi ngalesi khona umunye unyaka baba sasingenela ku 2015 whereby baba wangikhulekela wazathi ngiyafuna ukubona umyeni wami. Ngabe ingqondo yami nje ihlela ukobhuza ngathi hayi ngirathi mangazi obhuza bakhe because ngangibazi obhuza. So kwadlula. Yabo bothi babade kube kunesiprofet uthi ngisho uthi nje next month, next week yabo but i delay eyaba khona. Nga understand ukuthiwa ngave kwangempela ngawuthola umshado ngalelalanga baba I doubt ukuthi ngangolast but kulonyaka lo ka 2020 ngizizwa ukuthi ngirecover emzimbeni ngirecover emoyeni even nebandla baba bulibona ukuthi li recover kuyona yonke indawo so baba ngalo mzizwe ke baba ngawuthola umendo ngiyibo Mrs Sun senganile yabo nezinto uNkulunkulu engangicela kuyena uyabona uthi okay noSindi sami uphasela umatric yabo baba yonke into engangicela uNkulunkulu iza ngolayini iza ngolayini baba so ilonto engisho ukuthi kuona wonke baba izinto ezazi positive ungangazi ukuthi uNkulunkulu ikhona into enhle angilethele yona.
Okay, okay, no siyabonga kakhulu because okay, sorry, kubene simanyana. And yeah, so zonke izinto ziza ngolayini. So manje kwenzani kuwena la masubona izinto ezi positive, beautiful things and ukuhlaseleka it's something oyigcina kudala. Uyayibona le nto le. So masubona beautiful thing naku usuzoba Mrs. Sorenso, Mrs. usuzoba Mrs. Ban.
Mabas.
Usuzoba umama Mabas, sesothi kubiza nje nesasho ukuthi sino sesothi nje mama Mabas ngekudala nangu Sindiswa wakho usemesane waphasa wow waqeda isikole that thing alone.
Yes baba. Okay baba ngingasho ukuthi mina baba into engiyibonile khona lento bohlezi uyisho ukuthi uNkulunkulu akawadla amandla omuntu at the same time baba usho ukuthi wena wamcela uNkulunkulu ukuthi akaqali nabe la anyuke nawe kashone phezulu because awuyimisele ukwehla usone phansi baba nami loyo mthandazo ngangiye ngisho noma ngangayi understand ngoba ngangithanda wena nami baba ngisho njengawe yabo ngithi hayi lokho kusho baba nami ngidinga kona ngoba baba kumnandi ukuthi umzali wakho bephambi kwakho engathi unganyathele inyathelweni zakhe kodwa ngibengisa ezinyathele zabo abenyathela kuzona ziyavutha kodwa futhi at the same time ila ngidiscover khona ukuthi azisilahlekisi baba so as ngisho ukuthi kuyangijabulisa baba ukubona uNkulunkulu esuka nami lesuka khona siya la siya khona ngoba omunye umuntu obengathi mangibuya ngalesa sikhathi baba angidabukele ngiyakhumbula ukuthi recently ngiye ngaba neconversation nomunye umzalwane ngiyangizozama ukushashisa nomunye umzalwane esukuthi hey sesiyabonga nje Nkosi yami nokuthi uyasebenza ngangivele nje ngikudabukele nje sengikubonjela landelana nomama and baba ngabe ukuthi oh izona izinto bese zikucindezela emoyeni ukuthi ngalesikhathi useva wenza yonke into baba kufile ngazi ukuthi uyakhathala they are people baba emva kwakho abakhuluma izinto ezingekho right yabo ukuthi oh shothi ngangibe into edabukisayo bengibona ngathi anginakusasa ngazi nje sasibuthi uyophelelaphi uyabo but now mina ngibe uNkulunkulu ukuthi lo mbuzo ababesabi ukungibuza yona enye ifinyelele emadlebeni ami but engikubonga ukuthi uNkulunkulu lo mbuzo leyo ubaphendula bayibuka accordingly yabo ngoba noma yazi hayi nje ingane yakhe akayinaki shuthi ingane yakhe iyozizale yabo kuba nena kuthi okay shuthi indlela engikhulise ngayo uSindiswa babone ngazi ukuthi mina ngihamba noma maya ngiyamncisha yona uzozikhulela mhlawumbe uyinhlwa ngimlahlele but uNkulunkulu baba wonke lo mbuyo yonke lezo zinto lezo ungiphindulelile mina emingane yabo angazi ngize ngiyikhuze angazi ngiyilande emgaqweni nje uNkulunkulu angenzela umusa cause anginawo amazwi engizoba
Yeah, no, God is good. Manga bubona uNkulunkulu esenza izinto seyibuyekezwa sekulula yonke into sekumnandi ke konke kuhle kudelile kubekele.
Yeah, baba kumnandi ngila elangeze ngasho khona ngathi yazini khona into kade nginesikhathi mangabe ngiyemsebenzini endleleni ngiyathi nje isikhathi sami noNkulunkulu because ngeke ngize ngithandaze ukuthi I don't wish ukuthi kube khona umuntu ozohambisana nami yabo so ngilike uNkulunkulu engihlehlisa baba engibukisa emumva ngimbona ukuthi azi uNkulunkulu uNkulunkulu othembekile baba and izinto uNkulunkulu baba asuke eyishilo ngempilo yakho ayiphuthi sometimes ungabona ngazi ukuthi lezi zimbe show sathane zibonakala zivela sometimes zibonakala zimila sometimes ingoba uNkulunkulu naye lento lafuna ukukunikeza yona isuke inkulu into uNkulunkulu asuke efuna ukuyitshala nawe empilweni yakho nasuke efuna ukuthi uyivuze empilweni yakho so ungabalaleli abantu abakhuluma ngeze ngasho these days ngathi khona into ubaba Ntshumayelo wake wayishumayela wathi uMoses uNkulunkulu wamazisa indlela but when it comes to kubantwana bakaIsrael wabazisa izenzo zakhe ngabuka baba ukuthi sometimes ba izenzo sibheda nazo ngoba vele kulula into eyisenzo kuthiwe mi wathatha wasebenzisa wafile ngathi hayi uNkulunkulu vele ngiphinto encane but baba mangabe wazi indlela zakhe uyazi ukuthi kunekhona kunomango uyafinyelela la uyakhona izenzo azisifikisi but indlela zaNkulunkulu ziyasifikisa so baba siyabonga ukuthi thina usazisile indlela more than izenzo yes bezikhona izenzo kodwa indlela baba sizaze mo
mase ubuke iMount Zion Carnation uthi according to imfundiso nezinto ezidemonstrate phakathi kwebandla ungathi ngokubuka kwakho ngabe iMount Zion Carnation ikuphi njengamanje according to izinto ezifundile eziboniwe ezidemonstrate phambi kwakho
baba iMount Zion Carnation Ministries ibadla lami sometimes baba ngeke ukwazi ukuqala ngehlo lakho yabo kodwa if ubuka ngehlola abantu abangaphandle uyabona ukuthi eMount Zion Carnation Ministries baba si university lokho angikudoubt ngoba baba kunezinto esifundiswe zona esizaziyo othi noma baba uyixoxa into kumuntu athi umuntu hayibo ngani amune emnye emingaki yabo umuntu usheminyaka yakhe athi talent ayilingani nawe bese uyabona ukuthi hayi cha ubaba ngempela wasifunza lezi lokudla okuqinile baba si Mount Zion Carnation Ministries ba mina ngimangiyibuka siyihlo baba lomhlaba sinyawo futhi zomhlaba because kunezindlela babe sihambile ebengakaze ihambe umuntu abantu abazothi noma ngathi abakwenzani balandela lase sihambe khona baba I remember the other day we vision la ngangiyibona khona ubaba babe bebusha amahlathi ukuze sikwazi ukuhamba la kwakuthi khona indlela khona isiphelile but baba yonke lonto uyabuka ukuthi njengamanje mubuka ayikho baba into iMount Zion Carnation Ministries engayiphethe baba iyiphethe izimpendulo zomhlaba kunezinto baba wakhuluma ngazo long time ago masuyibuka manje baba lezi zinto ziyenzakala busuye ibuza ukuthi kube mhlambe sayitha serious I'm not saying baba asithathanga serious sayithatha baba bekho kwade kwakuyicapacity yethu ngaleso sikhathi but mhlambe bokuthiwa sayithatha ngale ndlela uNkulunkulu ayefuna sithathe ngayo baba sese oh lokho kusho baba kuyenzakala manje sekuyabonakala and abanye abantu kube imali edobe ishumayela ubuka ukuthi hawo lento bakwayekhuluma ngamuphi unyaka but now uyabona ukuthi wonke umuntu siyayikhuluma there is why ngithi angifuni ukuthi baba siyindlela kodwa lona ihlathi baba sekubushile bayasilandela
so amazwi akho siyabonga kakhulu amazwi akho nje mhlawumbe ongagoqa ngawo something that you have learned in life ongafuna ukuthi umlaleli akwazi nje just in 2 minutes
Okay baba mina into engasho ukuthi umlaleli mhlawumbe angayifunda empilweni ukuthi if wenza into uyithanda mhlawumbe mina baba ngizothi uNkulunkulu abanomusa kumina yonke into engayenza for ukuseva uNkulunkulu ngangithanda ngoba mhlawumbe bekuthiwa ngangicela umuntu ngangophenduka ngiyombuza ukuthi uyabothi khamba kanjani manje mhlawumbe futhi ngoba bekuthiwa ngangizwe iphimbo elalikhulumile mhlawumbe ngangohamba bangiyo-arguisha nephimbo ngithi uyabona manje ukuthi kwenzakalani so baba yonke into uma ngabe uyenza uyenze ngothando futhi ungafili ezifu ekwenzeni kwakho kukhona umuntu omkweletayo because okay. I doubt wabe ukuthi even uNkulunkulu uqobo uyamkweleta yes uNkulunkulu akawadla amandla omuntu but ungakubeki le emqondeni sina ngabe ngenza ukuthi uNkulunkulu ngifuna ukuthi angikwelete ngelinye ilanga kwenze ngoba kusuka othandweni lakho ngamdla uze ukuthi othando luyancipha you go back to God uthi Nkosi phinda futhi ungiphe uthando lokuthi lento ngiqhubeke ngikwazi ukuyenza number 2 baba okunye ukuthi